Picha namba 16. Nyasaye notimo hono machielo maduong' mondo onyis tekone mang'eny. Nyasaye nowacho niya, machiegni otieno ma kawuono, ibiro otieno, abiro lworo e piny Misri duto te. Kendo nyathi mokwongo mawuoyi ma ja Misri biro tho. Chakre e wuod Farao mokwongo, nyaka le manie pinyni. Biro bedo ywak magalamoro e piny Misri duto te. Ai Musa nowacho ni jo Israel niya, chieng' mar 10 mar dweni, ng'ato ka ng'ato madichuo nyaka yier nyarombo kata nyadiel. Nyaka diendni kata nyaromboni bed ma ok okadho higa achiel, kendo maonge gimoro amora kaka mbala e dende. Kendo chieng' mar 14 mar dweni, onego ng'ato ka ng'ato oneg nyadiende kata nyaromboni. Kendo ji onego kaw remoni mawir e geng dhot gi malo, ot ka ot. Kendo e otienono, onego ring'o mar jamni. Kendo onego cham ring'ono gi mkate maonge thowi. Onego uikru mar chako wuoth kurwako akandu kod nanga mowinjre gi wuoth kod luth e lweti. Bang'e ucham chiemoni mapiyo kaka nyalre. Kendo ayo otienono, ruoth biro kadho kanego nyathi ka nyathi mawuoyi ma ja Misri. Nyithindo mag ji koda mag jamni. To kendo ranyisi mar remo mibiro wiri e geng dhot en ranyisi manyiso udi ma un jo Israel udakie. Ka Nyasaye oneno remo ma kamano e geng dhot malo, ubiro kadho dhodno kendo ubiro dhi nyime kendo un ubiro kwo. Otieno madier otieno, gik ma kamago notimre. Bang'e Farao noluongo Musa kod Harun. Weuru pinyani, udhi ulam Nyasachu kaka nusepenjo. Kauru dieu, rombeu, gimoro amora mondo udhi chuth. Kata kamano, ulamna mondo ayud hawi. Jo-Israel nowiro remb jamnigo e wi dhot ka dhot ka giparo ni nene remono ema noumogi. Kawuono, onge tiende mondo waneg nyadiel kata nyarombo mondo wakaw rembe, wawach ni rembe ogeng'owa kuom gimoro amora. To, wadwaro remb Ruoth Nyasaye ma en Yesu Kristo mondo ogeng'wa kendo mondo owarwa. Ka ok owarwa kendo ogeng'wa gi remb Yesu Kristo, ok owarwa kod richowa bende. Chieng' moro wanachung' e nyim Nyasaye kaka jakumwa. Kendo ka ok oneno ka rembe oumowa, ok wanyal donjo e piny polo kata matin. Obiro wacho ni akiau, auru kuoma.